Look, dear Adimin, Zulondina gona osapaka. Sungandi vete Adimin, yeah. Zana nali my friends iti mayaka. Nkawa uza ndudu tamo sandiveta. Bola nzingo toko za kuti anandi mweta. 9 months pano ngini yanga yango ima. Kahopu kanganka kangono ziza enda mwina kuma Adimin, yeah. Pateni renti njusa sota. Kupanyelela zanga kukula mamota. Zingo ngole mbwendi gwile ntengo wanji. Kuma zigundi vuta bwanji. Ndiga chena ngati ndiribe mavuto. Bandeka kusisima ndaza zidwa ndi mavuto. I'm looking for an answer zikatele mumatani. Mundi fusile kuguru but please hide my ID.
Dimanda kufuna, kufuna. Kufusa nzeru kwa anzanga ndapale. Ndi kuduta munza mbidine. Bandeka singwa nitano. Koma nunga wabine. Kuteka ndi nyoseka. But I will say it anyway, so please
my ID.
Nifunsa, 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 beba, please
my ID.
Ine munga ndi tandiza, so please
my ID.
Ndi kufuna nzeru zanuzo,
yeah.
Osa tichi tunzo janu, no. Oh, oh.
Dear Adimin, ndili wasweka ntima. Sili kuveta Adimin. Kapena vuto ndine mwina. Ndika yesela kukonda zimangotela misozi. Nazira kwiracha ni mpongozi. Mesa mati ziza kala beta. Kapena nalengedo zafa mbeta. Wanga mamuna vega bwanji mpete wina. Wanga mamuna peleka patubi kwina. Pressure ya nzanga funa toseti kwa tire. Pressure ya mama zizukula kumbatire. Dika poda ngati ndiribe mavuto. Pandeka kusisima ndazizidwa ndi mavuto. I'm looking for an answer zikatele mumatani. Mundi fusile kuguru but please hide my ID.
Dimanda kufuna, kufuna. Kufusa nzeru kwa anzanga ndapale. Ndi kuduta munza mbidine. Bandeka singwa nitano. Koma nunga wabine. Kuteka ndi nyoseka. But I will say it anyway, so please
my ID.
Nifunsa, 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 beba, please
my ID.
Ine munga ndi tandiza, so please
my ID.
Ndi kufuna nzeru zanuzo. Osa tichi tunzo jatu.
Kawanje, osa danda zina ndiye siri chula. Koma ya kolele ni koma solona. Ndiye ndambuye basi. You got a role to play. Mule ndi mbali yoti muchite. Ngari muntu muyangane mbene muchitira zintu zanu. Mwina mukuma chita koma bepena osa chita bwino bwino. Mwina kuma samba tubiri. Ntima uli wa umve zedi. Kutega umaka nkadizo. Koma wasati wako mwe ugu kakila. You got to balance. Muti unguze. Muka jita mbali ya nukwina. Koti msila mbuye.
Hide my ID.
Nifunsa, 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 beba, please.
Hide my ID.
Ine mungo nitandiza, so please. Funa nzeru zanizo. Osa tichi tanzo janizo.